in the corner of the chat.
Bezos and Mr. Pride.
Aye, let us see the city of Bo. Tunasiri kusababisha, nikiwa juu kifaita. Sampampana
Dieni kaka yake na dogodi Deliki
Kajara ule na tani
Mwana kujia.
No one, no one, no one. No one, we ain't no mabala. Ah, we ain't no masana. Ah, we ain't no mabala. Ah, we ain't. Hey, sina chuki nao, sina noma nao. Sina chuki nao, sina waya nao. Sina panko nao, sina noma nao. Nashangang, wanani chokia. Nashangang, wanani nonia. Nikipenta, wanani nonia. Nashangang, wanani chokia. Nikipenta, wanani nonia.
Nani, nani, jamani mama fulani. 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 Kwa majina mwezenu na mwifasi. Nepo siku ntamfata ziwazi. Kwa majina mwezenu na mwifasi. Nepo siku ntamfata ziwazi.
Weka manaje, uwe mavo. Nakama na washa, sementwa nyole. Weka manaje, uwe mavo. Nakama na washa, sementwa nyolewe.
Leo ukinipushi tu. No man, ukimwaga pope zangu tu. No man, kiafage hatu leo. No man, ukimwaga pope zangu tu leo. No man, mule umepampa na kwanza na nimekonda ila pimagage. Mwasani kupepe donda si cheki na u, si onkei na u. Yani leo tu wakiafaga leo. Na wapiga majembe, majembe, maje. Na wapiga majembe, majembe, maje. Ili goma likipigwa, watu wote tunachesa. Ili goma likipigwa, watu wote tunaruka. Ili goma likipigwa, watu wote tunachesa. Watu wote tunaruka.
I'm no malere, hey, nobody, I'm no malere.
Ya hilo tukupigia, vizyo zame za flyer. Za flyer mjuku wangu.
Lege, lege, water to chest. Lege, 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 lege. Lege mal lege, lege mal lege.
Watu wanapali, watu wanaluka. Wametoka mbali, wamekuja kuluka. Watu wanapali, watu wanaluka. Wametoka mbali, wamekuja kuluka. Ona mizuka, kashika ukuta. Ukimgusa, chochote takipata. Pata, pata.
Hey, sina chuki nao, sina noma nao. Sina chuki nao, sina waya nao. Sina panko nao, sina noma nao. Nashangang, wanani chokia. Nashangang, wanani nonia. Nikipenta, wanani nonia. Nashangang, wanani chokia. Nikipenta, wanani nonia.
Hey, 6-5-4, Babadula. Elunduno, Maiko Chikopa. Watoto watageti, watoto mplati nyumbani. Watoto matuli, DJ Robi, aman. Kangonyo, kibegi, lichi. Wanangu snota, umari perembo, guest talenti, zungu. Saidi sadal, jayala, jayala mchacha. Ima talent. Tosiri siye, tosiri kusababishia. Ajanka, ablesaki selase, Musa Albenatiano.
Aha, Dieni. Kaka yake na dogo di, watoto wa gadeni. Ai, we mdogo fili. We kichwa kichwa. We mwanangu dogo kichwa mso wa kubunganya. Wapi dogo jinga, adogo suma. Alakido, aochi watoto wa kwetu familia moja hii. We championi, wapi dogo misosi, misosi. Amsalimie kasongo, adogo jeba we.
Nyumba pera,
umo, we mami.
Meeting na one with Yara Juchama.
Talent in the corner of
Download PTABizozame supply.com.